Radio Studio Tamani, Kede Kabaruji Ame, et Fulfulde.
Sariya Amadou Ayya Sanogo caggal ko dum bortina ko wart duubi tati nyaloma hando kanko yimbel do hayfidaabe idum hani fu itinde altinere warorde wattu joni avocat en gede didde fu koliti dabareji do fu piyama do hen yalla dido sariyaaji anangaada kambe golloobe dum won suudi école jande hakkundere to nyonotobe koliti wibe puddito dum murtere mabbe sabbi de wakkati fu so yimbele nanno dar ngara fa nan kaso goddo to an takkibire en dudo suudi école holli tawet suudi école dubbe agirto ta fen gazuji ko daf defobe nawtirto nyaloma hande o ko holli tawet dum manki le nokkule kewde le leedi meedi di dum latiki sababu du so cioggu sarbon fa yotti yo cioggu dum won ledde fana wonde ngabude le leedi di di wonno sembe kabaruji di mi jogino do betande di bismillah modon e hedade politinde wi Umar Waygalo kanyum jodi fa hande dum won do faadu hala do kanko no dirte no hum jirode kalini en to boggi jamde to kanko Amadou Ayya Sanogobe kolitiwir sariya mako fu itan le sappo tete lewru janvier warorondu solan do jabino do kolitiwir nokko no dirte do palais de la culture dum won do bamako do micite den wi do hayfidama yimbe lo wobbe kasene wiide kambe karbi yonkiji cippobe kufunaaje bodiji be no dirte bere rouge en be yimbe le noka e go wattu joni avocat en gedde didde fu kolitiw dabare didde fu piyamo do hen yalla sariyaaji di anan gada fa kebben famtar dan Usman Diko
wonko labani bangal sariya Amadou Ayya Sanogo kany e be hayfidabe wi avocat yogabe wonbe juude garantade yeso sarotobe nyande altinere waronde bamukodo sere mudun non wada nokku palais de la culture ko heba hedi nande yogaji non de kolliti Amadou Ayya Sanogo kany e be hayfidabe fu kolama talatare hande cour d'appel gol fuddi gol sariya wadi tagal dubu tati ko bantinako e wattu mudun non jugeen dardino ele ko avocabe hore mum kolliti be kufinaji bodde nogay go heddi be henbe lonja heddi dogotoraku sabe ko aran ko waranoka le serie mali holitinde ele be da afidabe Amadou Ayya Sanogo didon be ka anasella yo ministre hore chondi leedi mede general Ibrahim Deirou Dambele gonode le hawjunde sariya ka itama fawarde general Yamusa Kamara jopita tafen batte rafitella
do etawede fu yimbe wobbe kan tikiti wid yalla o do sariya na wa wadede kanko no dutu metre Mukta mari ko holiti wi dabareji di fu piyamo do hen nyaloma hande yalla o do sariya ana wade holiti di kanko no dirte Ibrahim Tahirou Dambele ministre commune do kabar solda sibe le leedi meedi di nyaloma hande mittiteden wi di kanko do o moy hono yimbe le sikita be do e tawede fu avocat be holiti wi hana hadde sariya o wade kedde mo kanko maître Mukhtar Mari ko ko mo sifi do hen do foccitamo Aminata Diallo
so procureur o wi ko jimmi wi de fete de sarore ne wi sappo etati lewru du mi do mi le futi like fa sariya o taje mi yeta fe hunde ko wawi hadude no kiti o wawi tairede sappo tati lewru ndu na sariya o wirin eno hanirin bangal ministre Deirou Dambele wana tan kawrital sabi kanko du omo e saretebe be mo hebi ngar gollal e hawrude e makko e o sariya no wadirten mo yeltana mo wasa yeltude do mi le sariya o ana wawi wadede
kambe avocat Amadou Ayya Sanogo kanyobe o hayfidabe wakandi mi noddi nobe de wala fu ko be jebi sifado heno o do sari hani wadirde wattu joni o fa kebon kabaruji amen fu do stati whatsapp do no o do numero chapande je jagom chapande jagom e didi chapande jette jette chapande joy e go no noddi numero amen via mo ono jogi be numeroji orange di dum woni 37321 nado goto mo du mudu marta dubi chapande jagom kanyu yeki mudu harba wakandi yaltano misidi nokku noddi tedde tesseriste idum woddire galure menakande ko yata kilungaji chapande tati wiama yimbel didon join kaborde kany golli o do golle fedde no dite mouvement pour les salis de la zawad kany hokki dido kabaruji kambe jenginobe jande hakkundere to nyonoto wattu jonobe koliti wiide dum won suuduma e kon do an takkindiri to e kaso modon gondo to nyonoto wakkati fursu yimbele be an nanda kaso jungu ni ton didu e bi suudi e kon do do addirto tafer e pujjito do murtere mabbe be kaja laamo yeltin do hen dati diaw yalla hono hani renirtebe kany yimbele jangobe ton be duno kany renirede kede mo kanko no dirtu da passani jasana o yo gote jengina o anglaire do won lycée public to nyonoto ko mo sifi do hen do faccitango Ousmane Ali Boudi
min tayki teke wattu fu sini bonanda wadi do yonki amen ana woni e farrati fay alkamisar jabbenende bonanda ngado o torramu dum hewtige ICO domo nokko bon woni hakkilo mudum fay joni sa andari ayyan jabe ko kibi kokol lisengol min koddiri do mudum do rafindena go bawdo hewtade min o min joddeke hakkunde amen min kaltidi do kabar mudum fa min keba denago min bami dabere darunde jande sini no wori ni an heddiri ni o rafindena go bondo ana titnimi fuditinde janginde
woni tindi wiide dum won kambe gollobe suudu hopital mangal ponje do bomako do tiagal ko be ngadno murtere mabbe balde tetnde de timmi kenyen dum e tawede fu be biso ni himmeji mabbe de kuntina ko hore le ko warta ko be ngaran jukkitade le ndiye do murtere wotere nyobe gombe tombe nyaloma hande no kulli metti mudono o do golle worri sanne be kuliti widdu sa jewi talka ko tan wattu sobe jaha wattu jono le ciudi dogotoroje de lamo o jeede fa kedon famtade kedden Ousmane Diko
e wi nyobe yogabe lendi an hani wadde ko watte fu fate do murtere golle dogotoro en den wende jogaba na ngondi e yettude be batte ko be labale le suudu dogotoro do
ni degule na
sen o nyodo wari galuptal ga atway fay goto mbawdo huncande hore nyawmada batte murtere golle nafa wala e grangal ma dogotoro be kana fi wadde murtere golle be tuno yaltude dum albarka Allah gila wadde puddi murtere golle de kay min mi mataay be kinike min do haniri min ndadda gufarma o e huncana hore himbeji mabbe di minan min talka en ngala bawde kinike ngaji di jiki amen yotan chuudi dogotoro leedi mali di yo Allah faa wen fuf
e wi syndicat dogotoro en non yo batte sababuji yogaji ngaddani be darndo golle adan fuuni yo bonnitin gol kawral hakkuno mabbe batte yebare la morde ponje kaaki golle mabbe dum gana nendi be jeggitaal du cenan nokuje de docteur Drissa Kone wonko haali hen
en personnel
an wodi der luptal meden sifa niwa muaji wonande kala gollobe ga en soni jomun hasindini sawrede kamin taki e do dalilaji wiide won nawtortobe yeyide dun yimbe le be golata fi ga en tabe dun kalisu o watta ka le kesu su doctoro bangi goddo dun tuundi luptal o na wodi nyallam gollude si tunde le fuf na e maji denno an hani kikide nokku o wuwe no fewiri kaso dun tawaka one koy mon mije farati mo woni mudum men gollobe kany kala ngarobe ga luptal ga na bawi yadude e ge nyawuji di denno hono ido metti ngoni dum kolliti e himmeji amen di
nda do murtere golle wadi wattumo takita leedi meden di jamal an gondi e murtude ele ko kanaka leendi haldune bibbe leendi yontere jabbinde o ndardi murtobe golle be tinno nakino tafen
be kolliti wiide balde nyaloma hande no sa jeewi ko nayiri bangal gazuji dun yettaaki li bamako kanye e kedde region ngaji di fur wattu jono yimbe le hobe kolliti metti mudano o do golle wori sabide be bi wakkati bubol wori sa jeewi du jamar de ko buri hodu fa nawtiro ko nayiri bangal ko wuli le majjun tagal ko gazuji di mankile nokko o ko dun latiki sababu du so cioggu sarbon dun julbe cioggu mudon ngabbi fa yotto cioggu ledde du be bi ngabbi le ngallure bamako nde fa kebe famtare fa nde kedden Ousmane Diko
bamako do heera ke fende kawrta yimbe wondube yidaade sengara nokku do gazu sodete na sarsete kanon ful lataaki tawre fanta jallo jodi da hamdalay o jogi butel makko gaz gel o wondi e darto do sarsira e wi makko rafi gaz o wadi tidalaji kewdi
a ciena gela
so gonga ko midan jogi tidalaji e majjun feso lati hubude yite julbe na e ledde o ana wadi akaboto do mo ka e gaz o ana yafi ada wawi wulude jian loto da mo ina hen nyandu mada o yaari
din do wande non holliti yo kabaru sotobe julbe kanye ledde gondi e weltade majjun sabe cogguji mudum ngabbi tarawre fanta jallo wonko haali hen kedo demmo
wakati jeni o botori ibe ujinera sotete tawende aranende temede jegon na temede jitti so hongonga ko lamun ko be ana mbawi yewde o tiida la fa me keba hen jogolan be buutira torraji amen
e wi kanja haydara o jango rafi gaz o ana torri ndefu farde makko yaade jande betay sabe ana handamo kedo demmo
kubal ana wodi jonin sannen bete sa imike fa jaha ecole ana lotora jangultan hubude ledde na ulbe newa
difficile ayi horabe gollir darandi gasi le meldo mo jabaade halde inde mu kaade tidalla yo batte wayde yobudo lebbi sappo e joy deweteedi di gouvernement haani tottude di almusaddo mu ana yafa e milliard ji jeegom sefa
studio tamani yo fa ballamu leede suede Danemark Suisse e fedde leede europe
sakirabe ñeñ ñeñ lootni en li région ngaji to en puddiran do kuli ko rodo be koli tiwidi himbe le taton kiddikile hen ko buri temede jeegom ko buri temede taton acca hakke kanyu en goni barmobe be kasaraaje ngaddi to le lewru décembre jabbi non du hitane 2019 dum woni himbe le saper pompier be kanyu kokki dido kabaruji dum e tawede fu be bi hisa dewi lewru décembre do samti lewru février jabbi non du ton ko buri hode dido kasaraaje fu himbe le jo en moto ngaji be kanyu gondi e wadde dum c'est uru da garanti mini refa do yoro so do imma daraje be gonde wadde ton fa hande li lamu yoro so fa joto yelon kabar wo entingol be ngol hani yarde ton yeso idum wonde wadde su doktororu wondo ton do fa be lanon be kan sekrade maye maye suka be kan roobele jibinobe sekrade do katen bete hande do kabaruji meden dimmi joti on sene hedade hejo jamen do bo don tawel li malifo e mangal mudu ka fa nde fa nje fe no kon andir don no do e sedde yotere meden de ana wodi wassalam
Sido Tamani